do I wanna pay? This my plan page. Me na jaza, need to start love. But do see on gay, me ni kadi J. Me na start love, need to jaza. Take a step of faith, never calculate. Ever love, no hate, always self-relate. The DJ who brings back formula kufika. Kumaliza ujinga, popular si win. Ati nani alishinda, chika kama stika. Skiza kama speaker. Na upendo ikikosa, I DJ I bring back. Afadhali ya mani, ata wote wakikushinda. Bado wani pay, this my blank page. Mina jaza, need to start love. Bado si onge, mini ka DJ. Mina start love, need to jaza. Bado wani pay, this my blank page. Mina jaza, need to start love. Bado si onge, mini ka DJ. Mina start love, need to jaza. Kani upendo leto upendo si maneno buu. Si maneno ni vitendo zinajenga group. Naje kwako kuna hewa na mikwazi move. Si dunia na pepea universe juu. Si pepei leo, ata ujinga ilifika cheki matokeo. Ni ugali mina pika bila kitoweo. Ni upuzi na andika sitafuti cheo. Juicy coolie chaos. Kama mchezo ni wa mpira mina imba play on. Nimechora kumaliza na tafuta crayon. Ata ushinde na ujinga mrasta ata pray on. Si upendo ni ujinga mwapea attention. Bado wani pay, this my blank page. Mina jaza, need to start love. Bado si onge, mini ka DJ. Mina start love, need to jaza. Bado wani pay, this my blank page. Mina jaza, need to start love.